Ungalingeki ukuthatha tikweleti ngendzaba yendali leyingcacisivele. Kuthatha tikweleti budzethengu bungakwentela lirekhodi lelibi etikweletini. Uma ungaplananga kahle, emalanga abo Black Friday nabo Cyber Monday angacetha yonke imali yakho. Hlala ekhaya uvale bu-internet uplanele umnyaka lotako. Ungavumeli i-Black Friday ne-Cyber Monday tikufake kuma-blacklisting. Spend wisely, borrow wisely, be credit smart. Lo mlayeto nilethelwa yi-National Credit Regulator.